DJ Production.
Yeah, yeah. Kibali Music. Nana Alpha J Boy 026. Kuna time na keti na waza mengi mie. Kichwa kinauma. Ulikubali kufa msalabani ili kuosha dhambi zangu. Yesu we, wacha niimbe watu wasikie na message pia iwafikie. Baba nifundishe niwe kama wewe, kutenda wema iwe ndo kazi yangu. Hey,
nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Yesu wangu. Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Yesu wangu. Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Mungu wangu.
Mayatima ni wasaidie, na wagonjwa ni wasaidie, jamaa na rafiki ni wasaidie, pia maadui ni wasaidie. Mungu wewe mtenda miujiza, baraka zako zidi kumiminiza. Ona watoto wako wanakulilia Baba, wasaidie.
Hivi kwako Mungu wangu misiondoki, unibariki na mavazi na msosi, pia wale wana wote mini wasapoti. Mungu wangu yendo King of Kings, amenipa idala na ndona sing this song. Amenifanya mwana yeni Prince of Peace na nipendi soto. Huko jutu sana, umeni wai 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 wai, umeniweza Baba, yeah yeah yeah. Oh, yendo King of Kings, amenipa idala na ndona sing this song. Amenifanya mwana yeni Prince of Peace na nipendi soto. No, oh, oh, oh.
Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Yesu wangu. Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Mungu wangu. Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba Mungu wangu.
Nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema, nifundishe kutenda wema Baba.